abatuuze mu ggombolola y'e Butaga ya mu bitundu bya Jinja beekubidde enduluma ya feesi ya y'omubaka wa gavumenti ebayambe ku bakozi mu kitongole ekivunaanyizibwa ku kugaba endagamuntu ekya NIDA abagufudde omugano okubaggyako ensimbi. Abatuuze bano balumiriza nti bwe bagenda okuggyayo National ID zaabwe abakozi mu kitongole kya NIDA basooka kubasaba nsimbi, kyokka nti ate baawulira nti okugaba endagamuntu kwa bwereere.
Mufwanikirizibwa twaguma kye kyabita ayikayiri mukudiza ndagamuntu balikudireta juzi dali ekagoma davayo daire na wampanda kumuluka bwe batuuka awo batusaba nge 2022 me batuwa endagamuntu daife twebuuza bwe kiri era tulikwendotegeera amazima bwe kiba bwe kiri tutuule 2022 bwe kiba kibwe kiri batuwa endagamuntu daife era ssebo ndikusaba obubaka buno obutuuke eri mukulu wa DC atuyambe ayingire mu nsonga dino era n'abaasigala mu kyalo bangi babitirivu abatawandiisibwa ndagamuntu. Ssebo mula nze ensonga yange sinandiku era batangala batu kapaka karange senali nziza inatu kumkazi ya mkoba tumuna baikufita gano baikusaba yanku miviri wabayuko ya ndaga mtu hawa ya nduku ukeza chitongole cha nila oba government ndaga mtu mkutu tundeo kumiviri.
Wano omuyambi w'omubaka wa gavumenti e Jinja Sam Kawuta alabudde abakozi mu kitongole ekyo abatuuze be balumiriza okubaggyako ensimbi eky'okukikomya nti kubanga kikontana n'amateeka.
Kayeyo n'afuna amadibu nti abaliga bandagamuntu muli kutoola ku bantu 2022 mwemwawa omuntu National ID nenda kubalabula ndagamuntu odigabadde abwereere emwe wemunaaba nga mulireeta emizizo emibi ng'ate endagamuntu eyo yamitu wa lukumpi asatu ayo President Yoweri Kaguta Museveni yaditawo abantu bafuna endagamuntu dabwere yadisasula abasasula omusala so alikweta antalo kutola kubantu 2022 eyakwalu lesirire kubanga tutaire ubambika ayo kwetu nagema kututi iwakako kanaba kawoiremu